Sure. Ukhila fly lone, aka injembovu, aka ngazontshela ngama chispa anqwelile. You shit. Okay, Buffett, ufuna ukutshela isinye story ne? I want to tell you guys about the day I stopped smoking in town. One day, bengivayara emfulo nyobha insango ne. And to my amazement, ngahlangana no Cleo, no Profess. The time ngathi baphethe isihlamahlama nje. So obviously, angiyazi ke mina, ngithenga iscale mon credit antola. Ngiyaba ngiyena la ngibashanya gruntas. You guys will never believe this story, Buffett. Mankulmana la mouth lama kuluma and kali beat the background of it. Yabona ngibona uprofessor and you professor skip up on my watch. Uzoyenza la. Nangu professor.
Eish. Simple memlo twin. Eish. Songat banglo yele. Eish. Islama drama.
Okay, now, yawana. First conversation. How you naganga? Yawan. Nyashuta, maybe. Konitex and Vili, Lawanizala Lama King. So, I am sister. Mpegu clean it. A clean track in Fitton Pumava. Skip on, Nanigasa. Nfunan, Lanto. Nangu clean yoga.
Hey!
Alas! Ekne party and this ngaphuza amanzi abantwana bangibethe esikaleni
bathumbethe kamakama
lati nazi
ena vela amabhidla wona yazi ukuthi ha man ibhidla ibhidla kliyo le ibhidla professor ye yabona hayi la amabhidla wekla wale slide lesi basibiza ushow pages lesi ibhari lantwana Buffett, mina ngitshela none. If it was anyone else who experienced what I experienced, ne, katazu shay commit suicide nje. Ngoba mfethu, this thing is very unexplainable, yantshola. Ay, yabona mfethu that day, bengiphethe ibank, yabona ibank manje bekusele nje, into encane nje, angalahlela phansi ngavala. Ngabashiya lapho nje balenga nje ngesihlamahlama. Ngajazi, never fail, angithi ngiyini zenu ne. Mina nginama problems wami ngifuna ukuyasota ngisayisontweni. Show my game.